uthi sengitholile umagulana. Awe mama ekhaya, bengifisa ukwazi ukuthi sengitholile umagulana. Awe mama ekhaya, bengifisa ukwazi ukuthi sengitholile umagulana. Awe mama ekhaya, bengifisa ukwazi ukuthi sengitholile umagulana. Angeke mama.
Bengifisa ukwazi ukuthi sengimtholile umagundana.